legendary birth, future of the game. How they do it for my people, now you do it for fame. BJ the name, let's go. It's the boom bap, sauti ya kita. Hii ni kwa wote wajane na wenye jam. Badilika kama saa kwenye giza ni taa. Tokea magetoni, uboga ni shakata. Another headbang, hit maker, Jay na touch. Amani kwa mwanangu darasa, ni msato kama mzazi tuva na DJ Flash. Tunapaga misa anga za wana mwana jisaj. Tumesha ruka viyunzi mbali mbali vyakari. Tumetoka mbali R.I.P. Thomas Mashari. Ndio mana tunacheka tu hato pija na kiss. Tuchape hata risas, tunatoka Katundu Lisu.
Yeah, nimezaliwa kita na mbindo zote za kutengeleza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tumdingoni mina tetea kita. Mina paga misa, paga misa, paga misa, paga misa, paga misa.
Stack on and on like this. Saka vumba, saka mapende lakini peace. Watu wa walali sadali usiji mix yani. Here come the sound of police. Maisha pokas, na mitikase mwendo kas. Leo mepata, kesho mekosa ndo wa was. Hiko mafans, watoto na marudisha class. Mana msolo pa ganzi, vito vya plans kwangu duanzi bas. Mgodi unotembea ulo shani na zaga zaga. Toko na vyo toka zipopo sugwa gaga. Roo ya tajiri kama mengi ya kusaga. Haina shobo dundo, shoboga ni vunje chaga.
Mikumi stand up.
Umoja nunguvu yetu, mshika mano na upendo kwa faide wa
tumoro. Moro stand up.
Mdi kasoro bahari na maji ya tiririka. Milima ndo asili ya
Tanzania stand up.
Muna bunduki mchana kupe na watu sojulikana. Iko wapi ya mani ye
Afrika stand up.
One love, one people, one continent. Sote ni ndugu ndo kauli yetu.
Yeah, nimezaliwa kita na mbinu zote za kutengeleza chapa. Yeah, na siwezi zuba. Toka geto tumdengoni mina tetea kita. Mina paga misa, 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 paga misa.